This is DJ Calvin, the producer.
King Kelly on flow. Gang, gang.
Roy Dynasty Record.
Tony Mike Harper. Blood money is your dog. 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 Stack your dog. Stack your dog. Stack your dog. Stack your dog.
Iwe trouser ama show tunakujua. Juu tunanga sana kushinda jua. Kwa Valentine sisi ndio maua ukileta ujinga. Tunakuwa na kuanga rapa. Na nijua nkipanda state. Na washjua show zetu zote ni za kishua 100%. Yani shua ka antirada tenze. Na kuswapsua radi kivano skoze. Kuniradua bank leaf. Ninararua as you know miss your oxygen. Mi ubriti ni mistari adina mapua.
Blood money is your dog. 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 Stack your dog. Stack your dog. Stack your dog. Stack your dog.
There's a fight kuliko war. Niko juu kushinda top. I'm on profit wako lot. Niki anga wana stop. Nenda fa kuliko mwisho. Cheki sasa mimi ndio tisho. Nakulamiwa na kijiko. Kunishinda ndio hamwezi. Mistari zenyu break a battery. Kunishinda ndio hamwezi. Na play ball bila jezi. Juu kila time niko fresh.
Blood money is your dog. 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 Stack your dog. Stack your dog. Stack your dog. Stack your dog. Yo, mini roll tin kinitoa sitoki kwa moto mini mosha to macho nne wanioni sidungi tai bila koti siwezi kosa noti pesa nyingi kama story wa mazishi na show story wengi wanita odi wanadhani miss your homie kwa mistari miss ikomi hao wengine hawatoshi dims and valley but our what inazidi kushine they can't stop me.
Blood money is your dog. Blood money is your dog. Blood money is your dog. Stack your dog. Stack your dog. Stack your dog. Stack your dog. I'm rich, I'm not in need of blood money, I mean. Kwa group mindo admin. Kwa state mindo na king. Kwa nyuki mindo na sting. Kwa ngoma mindo na sing. Me fight kwa hizi vita like it's jawai kushindwa. Misa hizi ndo na wakilisha. Hakuna kitu kinezantisha. Wana sasa na unganisha. Bila mimi mambo kwisha.
Yeah. Blood money is your dog. 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 Stack your dog. Stack your dog. Stack your dog. Stack your dog.
Yo, yo, yo. Straight out of Kawangware. King, 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 Kelby, my name.